ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Turasuhuje mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro I Kigali mu Rwanda murumve Eric Bagira Ubusa. Muri dusangira ijambo ya none twarebye ku cyemezo ubutegetsi mu ntara y'Iburasirazuba bwafashe cyo gutegeka abaturage kwitemera imyaka. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane nibwo mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe ubutegetsi bwahagarikiye abaturage bubategeka kwitemera imyaka. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ubutegetsi bwabategetse kwitemera imyaka iyindi buyishoramo amatungo kubera ko ngo bahinze ahagenewe ubworozi. Ijwi rya Amerika rigera mu mudugudu w'Amasizi irubirizi hatemwe iyo myaka ryabonye amasaka yatemwe bigaragara ko yaratangiye gusambura. Ryabonye kandi inka n'ihene ziragirwa hari iyo myaka. Ijwi rya Amerika ryabonye imyumbati n'ibijumba byari muri ayo masaka byatemwe ibindi birarandurwa. Ijwi rya Amerika ryanabonye inyandiko umurenge wa Nasho wahaga bavuga ko babaga binangiye kwitemera imyaka. Ni inyandiko zabategekaga kwita ubutegetsi. Ijwi rya Amerika rigera hatemwe iyo myaka abaturage bavuze ko bari barakodesheje na banyira amasambu ngo bayahinge. Barimo batanze amafaranga y'ubukode n'abandi bakoreshaga ubwo butaka babucungiye banyira bwo. Amakuru Ijwi rya Amerika yamenye nuko hatemwe iyo myaka hagera kuri hegitari 30. Ijwi rya Amerika yamenye ko bari bamaze imyaka ibiri bahahinga muri ubwo buryo kandi ko hari hamaze imyaka ibarirwa mu 8 hatororerwa. Muri iki kiganiro murumva bagizweho ingaruka zo gutegekwa kwitemera imyaka. Murumva icyo abaturanyi babo bavuga kuri iyi ngingo. Mwagombye kuba mwumva icyo ubutegetsi bwafashe icyo cyemezo bukivugaho, ariko kuva mu murenge kugera mu ntara y'Iburasirazuba bamwe bari badusezeranije kutuvugisha baza kuruca bararumira. Mu butumwa twandikiye bwana Francis Kaboneka ministri w'ubutegetsi bw'igihugu tumumenyesha iby'iki kibazo bitugaragarira ko yabusomye kuri WhatsApp maze nawe arinumira. Gusa madame Konsore Kanza y'urutegeko umurenge wa Nasho yatangarije Radio Izuba ya Kibungo ko mu gutegeka kwitemera imyaka ari uko abaturage barenze ku mategeko bakoresha ubutaka icyo butagenewe. Iyo ubutegetsi bwemera kutuvugisha twari kumenya impamvu bwaretse bagahinga imyaka ikarinda ijya kwera bukabona kubategeka kuyitemera. Bwari budufashe kumva niba mu gutemesha iyi myaka nta cyamapfa ahora yogoza ku gaca bubwiye. Uretse aha batemesheje imyaka muri Kirehe, nabibutsa ko mu minsi ishize mu kwezi kwa gatatu no muri Nyagatare barimo bakura abandi mu masambu ngo barayaguze bayahingamo banayaturamo yaragenewe ubworozi. Abagirwaho ingaruka muri utwo turere hafi ya bose bahurira ku kita rusange cy'uko ari abimukira biganjemo baturutse mu Ruhengeri. Hari ababinyujije ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ko uku gutemesha imyaka ari uburyo ubutegetsi bwahisemo bwo kwicisha abaturage inzara. Birashoboka ko iyo bwitabira iki kiganiro bwari buvuguruza ibyo bivugwa. Muri iki kiganiro murumva iki ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ribivugaho. Igihe ubutegetsi buzashaka kugira icyo buvuga kuri iki kiganiro nabwo tuzabaha umwanya tubahaye ikaze muri dusangira ijambo.
Hano turahita igishakashaka, turahita igikenyeri, turahita ngo iki?
Ubu ntabwo ari igikenyeri no kuvuga ngo ni umurima twatemye amasaka twaratemye nyina tariyera. Ubu ni ukuvuga ngo bashiramo inka zikarisha.
Ndazibonamo. Noneho mutangire munsobanurira, tugende dutemberamo munsobanurira uko iki gikorwa cyagenze, kubera iki byabaye gutya. Nagumye kubona wagira ngo abana baragenda barya imisigati yasigaye ruguririya nababonye. Biragaragara ko ari amasaka yaragiye kwera. Byatangiye bite?
Ni ukuvuga ngo twebwe dukora twarakoze, amasaka aragenda arakura arazamuka nta kibazo. Tugira mu ibagara turabagara. Tumaze kubagara tuzi ko nta kibazo gihari. Ubwo noneho tugeze igihe badutumaho ku murenge, badutumyeho dusobanura ukuntu ibintu bimeze.
Babatumye bababaza iki?
Batubajije ko impamvu mwahinze mu ifamu byagenze gute. Dutibanyira amafamu nabo baduhaye kuduhingamo kugira ngo amafamu yabo amerere ibyatsi, bazabona ukuntu ibyatsi bimera. Bigenze gutyo bati noneho nukuvamo. Ngewe mbese muri make bace n'amafaranga 10,000 by'amande. Kuko nacungaga iyo famu nyirayo ntabwo bari kumubona, banca amande y'10,000. Maje kuyatanga, ubwo none ubukeye mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo wendi myaka yeze ukihebwaho mu gitondo bati nukurandura tubyita ibikino abaturage bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza bati mureke imyaka isarurwe noneho mu mpeshi muzatangire kubona ibikorwa muzababwira ibyo bazakoreramo ubwo noneho batirekada ntibishoboka baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utera yatema nuko mufunga n'amande y'ibihumbi 300 bakumva ibyo bihumbi 300 rero n'umurimo ufitemo utazera ngo ubone ibyo bihumbi 300 mu gutema twese dutema
eh ndabona hano mbara naranduye
kubireba nyine
harwo bafunze
oya ntabo bafunze ariko nukuvuga ngo byabigeze ku mwanya wari wanze gutema ku munota wanyu kumfukasi zose zimugeraho kwa kujya ngo uje kwitaka ku murengera kumfukasi ugahitamo gutema ko kanya bagasanga muri mura urangije
wahingagamo hano nawe
nahinzemo ariko ni umusaza warampaye ngo mahinge
wacite intege ndabibona
n'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta nubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite ntabagaburigize ko bayatemye ubu yari yeze nta kundi navuga nta nubwo nigeze nza no gutemamo n'ubundi abatemye nge narababwiye ngo nimugende muyamareho yose tanigenda uko nahinze mvunika ntema amahwa yararimo ngo ahantu habe neza tubone uko tuhahinga urubingo umusaza yarahampaye barangije baraza imyaka yarimo nibura nibambwira ngo bati wenda tera urubingo ahantu uzi kugira umuntu ashore imbaraga ahantu hagire neza umuntu ngo yahinze ahiha ubu se wakwiba ahantu kahahinga ukagera nk'izi saha imyaka ikageraho igera igihe cyo kwera ubuntu
ese imyumbati mwarayikuye bimeze bite
Usi imyumbati reze nke bavuga ngo twarayitemeye nimba yari yeze ataragaho dose wayatema
utarayatemaga byagendaga bite
hari umukomfuka akaja ku murenge ngo bamufunge
kuki mwagiye guhinga mu mafamu nkuko ubutegetsi bubivuga kandi bwari bwarabibujije
twagiye mu batubwiye ngo tuzatera mu rubingo ariko tunyuzemo uwaduhaye niko yatubwiye ngo tuzatere mu rubingo uretse ko yambwiye ati uzanyuzemo n'imyaka kugira ngo ahantu habe neza ntabwo ngiye nigeze mvugana n'umuntu ubundi nari niturukiye na kure nta nubwo nabaga ndi n'intangaha
kure uvuga ni hehe
mu Ruhengeri
muri abanyaruhengeri mwimutse mu Ruhengeri
ngeze nawe umuntu arambwiye ati hari ahantu ugenda uhahinge uhagire neza uzatere mu rubingo hari n'ahandi nari narakodesheje kubera ko nyine nawe ushaka kujya aho ndebe ko naba hariho nkihagera
none se aha hantu hagiye gukorerwa iki
yewe wabaza niwe muturage
akakubwira icyo kintu giye gukorerwamo cyo kurangira ubundi yarasigaje amezi abiri twasabye n'imbabazi ngo baturekere none ibyo bintu giye gukorwa urwo rubingo tuzarutere iki ibisi imigozi urabona ibiki imyumbati byose barabiranduye ubwo nta kintu n'ibishyimbo hano hejuru aho bibiri uragera ukahabibona
nagiye mbibona
abantu ngo batanze ngo uburenganzira ngo n'ibishyimbo babiragire n'iki bose namenye uko bimeze muri isi
we waje ryari uva mu Ruhengeri
waraje manza kuva muri Kayonza nkenye ndahangije ubwo nkorerayo ndahinga ubwo naje mfite gahunda yo kuza gushakisha uko abantu babaho kubera ko ahantu hose biravuna akina akaba kumuntu yabonaga umuntu ahinga nta atikora ifumbire nk'imishingiriro ibyo bita imihembezo abona nta muntu yahinga akagira icyo abona ubwo ni jona imbaye muri Kayonza bona naho nta boni ntuza nzinangaha uwo musaza ambwiye ati uhagere uhinge turebe ko nawe wabaho mwana we
none rero ubuzima hano buranze biragenda bite
Usa byagenda bite ko by'Imana itegura ko hari byinshi ubwo nakunda n'umuntu icyo yarazarya kirangiye wakongeraho iki se cyenze Imana hari niyo igomba kureba ko umuntu yaba
aha hantu mwarimo umaze imyaka ingahe muhahinga abahazi
ahantu uvanga uyu mwaka wari nk'uwa kabiri hahingwa hano
namwe mwarimo arahinzemo
nta muntu utuye hari gutarahinzemo kuko ahantu hari hatunze abantu benshi urebye kano gace ka hano kuri no site tunyuzeho hano gutye
Masizi
Masizi ahantu niho hari habatunze kuko ahantu wabona niho havumwe imyumbati niho hava amasaka niho hava keshi na keshi ibishyimbo ibijumba urabona ahantu imigozi bagiye bayirandura ubwo umuturage utarabyumvaga bamutumagaho ku murenge wagera ku murenge aho washaka kuvuga ati imyaka yanjye titura gufunga tubuca amande 300,000 ukabura uko wabigenza wati imyaka kugira ngo mfungwe n'imyaka yanjye 300,000 kuzugutugatema ubwo hajeho no kuvuga ngo noneho amaranga muntu muwe muyasize ku murenge mu gihe mutaratema ino myaka none uyu muntu bamufatiranga muntu abafunzwe amaranga muntu buyaje umusibe ejo niho yatangiye kugira muno bamwe na bamwe muraranze gutema amasaka
ubutegetsi buravuga ko mwahinze mu mafamu
n'ukuvuga ngo
ntabwo bwari bwarababujije
iryo tangazo ntago ryanyuzeho uvanga ahantu impamvu hahinzwe natwe twabonaga ko ari ngombwa guhingwa hari ishyamba ry'amaho kandi wabona ni kumbuga hadahinzwe n'undi bwatsi ntibwamera hagombaga kubanza kuguhingwa kugira ngo hamenwe noneho nyuma yaho ubwatsi bw'amatungo bumere uwahatangaga nyiri farm yarakubwiraga ati hinga hangaha ubutaha ubwatsi kugira ngo buzabashe umera ntawahihaye
none banyira amafamu bahabahaye ku buntu se bimeze bitaho
hari uwo watangaga amafaranga
bashoboraga gukodesha nko ku mafaranga ngayo
hejuru y'150,000
ingaruka z'ibi bintu n'izihe kuri mwe
ingaruka n'inzara impamvu ari inzara n'ukuvuga ngo iyi sezo twenda twatureza wakweza nk'imifuka 2 y'amasaka nanga 3 nanga 4 harimo nabari bareza mu nkatoni 5 z'amasaka na toni 10 uko yaraza aba kiragihe imbere ntabwo ariko kibayeho ubwo ukumva ko inzara burukumva nyine yaje nyine ntakunde byagenda
hari nakandi urona nk'amafaranga leta ibisaba nkaza mituweli nk'amafaranga abanyeshuri akeshi nakeshi umuntu ayengagira ngo amafaranga yose ayabone akorona nk'umuturage bakoreye ibi nta hantu amafaranga azavu niho usanga nk'umuntu yabaye ikigande gutanga amafaranga kandi naho ntago nawe abari warega naho urabibona ukuntu bimeze
dukomeze dutembere aba baragiye mu masaka
baragiyemo hano hatemwe nyine ubuno kuvuga ngo nabashize minka nico giye nta kuntu agombaga no kumuhagarika narimo kumuhagaritsa akaja kukurega yagufunga
murahose
yego
amakuru bravo mama amakuru mwari mwarahinzemo hano namwe mwari mwarahinzemo amasaka kuki mwayahinzemo se kandi ari mu ifamu
anye famo ibaduhaye ngo duhinge hari imbuga kugira ngo hamere ubwatsi ubwo twaye gukuramo ibingibi tukavamo ubundi hakamera ubwatsi n'undi ntago inka zabonaga huzirisha ubwo rero bibaye ngombwa leta iraza ngo niduteme nyine tuyakuremo
ubizi saha ni hafi saa 7 muvuye he
tuvuye gupaga sepimu bashoramari bahinga inyanya baje gukodesha amasambu epfiriye
nibwo buzima bwa hano muri Kirehe se
ubu n'ubu none se ko twari twarahinze ukabure wa myaka barayitemye ubu n'ubu ngo nta bundi buzima nakundi n'ugucincura gucyo nyine
mu yindi minsi mwabagaho mute
mu yindi minsi nabwo twakoreraga amafaranga ariko ukayakora ufite icyo uri kurya cyo mu nzu twasaruraga tugashyira mu nzu tukajya turya waba ubonye naho ujya gukora ifaranga nyine wishakiye akandi kantu ukagenda ukayakora ariko bitabaye ngombwa ngo ugende bugitondo nta handi hantu urakora
nk'uko uruhande rwanyu mwari mwarahinze nka gitari zingahe
ngene narahinze nk'ibyate 6 data buko we yahinzemo he gitari 3 n'uyu mudamu yahinzemo ibyate 6 ubwo nyine byarangiye bayatemye nyine
ariko se icyo ndi kwibaza ngo ubutegetsi ntabwo bwari bwarababujije
oya ntabwo bigeze batubuza n'abanyi b'amafamu bajyaga mu nama neza amafamu bakaza katubwiye ati ifamu ngo bagiye gutegura imyaka 5 hanyuma tube tuvuyemo ubwo natwe rero tugahinga tuvuga ati hazamera ubwatsi bwiza ubwo tugakomeza tugahinga nta leta yigeze tubuza guhinga usibye ubu baje bagatema imyaka
tuvuge umunsi wo kuyatema we watemye yawe
ntago nigeze nza gutema abanyifamu baritemeye ariko hariho nyine abayobozi baje bagahaga inkuru amugabo uri hariya hirya nyine mwazamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi baranabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze
wowe ni ukubera icyo utagiye kuyitema
ngewe numvaga nta mbaraga nawe naze kujya gutema ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka
wumva wo wabwira ikibazo nk'iki ukimubwiye wamubwira iki wamusaba iki
ngewe namusaba inkunga kuko nk'ubu ngubu rero tugiye kugira inzara wenda kare uburyo yanadufasha bamwe twari twaranakodesheje n'ikibazo ubwo amafaranga yaduha tukumva ko banadusubiza cyangwa se bakaba bareba ubundi buryo badufashamo kuko ubu ni ikibazo cy'inzara n'abana kubona kuzabona igikoma cy'umwana n'ikibazo
njye nahinze nkeneye kugira ngo nubake uriya mudugudu wasenyuwe n'imvura ariko ngewe ubwanjye kugira banemere iriya myaka byarambabaje kandi babona yuko ndarano hanze icyo kintu cyarambabaje dore ni hariya hari indi ninuza n'amaronji
urara hanze kubera iki
ndara hanze
kubera imvura yansenyeye ubu ndi mu bukode mu bukode rero bicira banyishize buri munsi imyaka yange barayitemaguye baranje kwitemagura ariko cyarambabaje icyo gihe nabaje n'umukuru mudugudu ndamubaze ni kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yange ndi n'imfubyi kandi ntagira na kirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura n'ukubera iki
umva ubutegetsi bwakora iki
tegetsi rero bwa kandenganuye rero
gute kandi warenze ku mategeko
narenze ku mategeko kurenga ku mategeko rero bakagombye kureba iki kiza cyaje bakabanza bakareba bati uyu muntu bimeze bite uyu muntu byagenze bite kabanza bakamugenzura n'ahantu atuye ubuyobozi bwamara kuvuga yuko atishoboye cyangwa icyo yari yishoboyejeho kigomba kumurenganura cyamaze gushyirwa hasi noneho bakagira icyo bakora
abana ayo masaka muyakuye mwebwe muri kugenda mukayafata mukahirira inka ubwatsi bwarabonetse nese ubwo kuki muri kuyarandura no kubera iki
usaka ari mu kwacu
mukwanyuze ntabwo mwayahinze muyakeneye
usaka ari itegeko ryagize ryasohotse kugira tubigenze
ninde waba yibuka igikorwa cyo kuyatema cyatangiye ryari itariki zingahe
nko ku itariki zingahe reka turebe
hari mutakiraba cyakiratangira kuri zirindwi twayatangiye kurenye
enye z'ukwa kane
kuko bari kuvuga bati icyunamo kiraje kurangira byanga byemerwa uwanze kuyatema yagezemo
bo hehe
muri gereza twatemye mu minsi ine itanu yararangiye
mutemera hasi nta kuvuga ngo uratema
gute uya ntabyo kuvuga ngo wenda ngo uratema wenda abafite n'insi n'abarundarunde bagire urukona ko bagenaga bari kurasa guca
izi mu bishimo babahaye uburenganzira ubuse wamubuze
agize n'uvuga ko wamukomeye kuragira amahangara
ubuyobozi bukabimenya ni ukugufunga nta kibi nta bindi
nawe wari warakodesheje mwari mwahinze ahangana iki
twahinze nka hegitari
kubera iki mwahinze kandi byari bibujijwe
ntabwo bari baratubujije uretse iri tegeko ryaje bakavuga ngo imyaka iri mu ifamu ngo ntibayirandure nta tegeko bari baranyujijeho ritubuza guhinga
ariko baravuga ko mwasuzuguye amategeko
ntabwo twasuzuguye amategeko nese umuntu niba uba wemeye kugira ngo akore ibyo akoze ahombe
abantu batazi nasho mu yindi minsi habaga hameze hati
ni ukuvuga ngo inahakunda kuva izuba ryinshi umwaka umwe niba urumze mu wundi mwaka nibwo abantu batoragura bakabona ukuntu babaho ubwo twavuga ngo uyu mwaka ko imvura yaguye imyaka ikaba ikuze nibwo tuzabona ibyo kurya tugahunika no mu nzu noneho cya gihe kindi cy'umwaka izuba riba ririmo kuva tukaba turimo kurya bya bindi twejeje ubwo rero none barayitemye imyaka n'inzara gusa
niba mbumva neza se kuba imvura yari yaguye byari nk'amahirwe kuri
byari nk'amahirwe kuri twebwe kubera yuko izuba rikunda kuva cyane
kuvuga ngo inaha muri uyu murenge wa Nasho imyaka ishize ari itatu nta mvura dutunzwe dore n'aya mazi uri kubona hano hepfo bajyanaga bakire moteri bakazamura amazi ahuhigwa nta mvura yaherukaga aho igwiriye abantu bari batangiye guhinga no masaka nibwo ubona n'ibibazo bihise bivuka gutya
amapfa ajya batera
cyane ku buryo inaha nta mwaka n'umwe umuntu atagenda atagiye gupagasa nta mwaka wakwirenza tudahuye n'inzara mbese ubu ngubu ari amahirwe twari dufite kuba ko twatugiye kweza mbese n'ijana ku ijana mbese twari turi kuvuga duti tuvuyeyo ubona twagenderaho nk'imyaka ibiri ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo byahumeye mu mirari nta kigenda mba navuze ngo twongere duhingemo nta n'uwana kongera gusubiramo kuko ushobora guhingamo n'ubundi ukarangiza indi myaka itatu uteza ukumva nta mbaraga rero wabona
muri aka gace naho bajya babaha imyaka iyo amapfa yateye
bakunze kudufasha no muri iyi minsi hasize nk'amezi nk'abiri ntayo ni ukwezi muri iyi minsi twafataga ibigori hari aha kurya ku murenge uretse ko byafataga bake
abiri yahehe uheruka gufata ryari
uheje muri zisi babitanze
bigahera muri abo bayobozi ntago
wagiye uvuga utabeshye
icyo nshaka kumenya hari igihe bajya babaha imyaka
wajya kwirirwa utonze umurongo ukayifata saa cyenda se ikiro kimwe ukakira ariko kohereza nk'umudamu nkuru nawe wagiye gucincura ngo abana babone icyo barya warangiza ukavuga ngo baguhaye bitwa no kurira gucincura ahubwo
oya icyo nshaka kumenya icyo kiro kimwe kiratangwa
ikiro kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni ikiro kimwe kibigori n'ikibishyimbo ntibabirenze kandi nabwo babizana saa tanu z'ijoro
bitangwa kubera ko abari ikibazo cy'inzara
ikibazo cy'inzara
bashobora kubihanga nk'umudugudu wose bashobora kubihanga kagari kose
umudugudu bakoramo nk'abantu nka batatu bakaba ari bo babiha abandi bagasigara niba mbere agapira kagaragara
kuri kuva hano ukajya nk'iriya ku murenge ko hari kure wagera uyu mudamu saa sita z'ijoro iyo zigeze uravuga ati se nataha ryari agahita atahawe ntabone n'ikiro
hano umusaza nawe kubimuha keretse wa wundi umeze nabi mbese uri kubona kubyarana
ingufu bashyizemo mu gutema niyo bazishyiramo mu guhagarika byari gukunda
guhagarika iki guhagarika ko bahinga
bahinga none se abantu bahinze bareba ibintu bigeze igihe cyo kwera wafata izi nsina umuntu yaraziteye zingana z'icyo ugahita uza ukazitema ibishyimbo bimwe byari bingana n'ibi ngibi urabibona ubu umuntu yahinga ibishyimbo byamara kumera gutyo ukabiragira wamubwira uti utazongera nimba ari mu
kwawa
uti
ntimuzahora babwira ati nimumanuke mu baturage mwumve ibyifuzo byabo uko bimeze umuturage ntago yarime isaka aribibe amasaka arinda amera ajye kubagagwa amasaka arinda haca ingingo arinda anasambura umuyobozi atarabimenya nuko batabegereye ngo bumve ibitekerezo byabo
ariko tuvugisha ukuri ntabwo bigeze babibabuza
kumvuga zo batwandikiye bazitwandikira ngo duhagarare guhingamo ninde wari wajya guhingamo
tugana ku cyifuzo
cyifuzo ni ubuyobozi bwareba kino gikorwa cyabaye bukareba bwarenganura abantu
n'akarengane gute
akarengane kuko iyi ni inzara mu baturage kwiyaba taba akarengane barabitubwiye mbere yuko iyi si zitangira yihinga
cyifuzo nabona uri kubona ko ku bintu byagenze kandi ntagaruriro nta n'ukuntu umuntu yabigarura ngo bisubireho ahubwo bagakwiye kureba uko abaturage uburyo bameze nabo bakabarenganura mu buryo wenda nk'inzara dufite kuvuga bati abantu bararenganye mu buryo ubu n'ubu bakagira icyo bagena ku muturage wahuye n'ibi bibazo
wowe urumva wakwifuza iki
kubera ko urabona nagusobanura uko nahageze ubu rero ngiye nshyizemo muri gaciro ndumva ko imbaraga nashoye nise ko ntaziha agaciro wa mugani buriya wareba hegitari z'umuntu batemye z'amasaka yari yarishoye gutyo yaraje gupagasa buriya nta kintu ngiye nakongeraho kindi cyane kuko ubu mba ndeba byarandenze ibyo bankurengeza intanga ubwo buyobozi bwagize imbaraga zo kuvuga ngo nibabiteme iyo zibihagarika abantu bari guhinga abantu bahatakarije imbaraga nyinshi
bibaca intege ntabwo muzongera guhinga se nicyo bivuze
uri kubona batari kujya gucincira se ntabwo bakunyuzeho
muracyumva dusangira ijambo ku ijwi ry'Amerika turacyari mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ubutegetsi bwategetse rubanda kwitemera imyaka bazira ko ngo bahinze hatemewe muracyumva bagira ubusa reka noneho mbumvisha abaturanyi babatemeye imyaka icyo bavuga kuri iyi ngingo
gusa cyaratubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi abenshi bari barahinzemo nta n'ahandi bari barahinze mbese ko barayitemye n'inzara baduteje buri muntu wese mbese afite ikibazo cy'inzara kuko mbese nzarya runaka ari kuburara bizatuma twese biduteza inzara iyo baza guca ibihano wenda bakabaca ibihano bati muzatanga ibihano ibi n'ibi ariko ntimuzasubiremo bakabaha agasopu ariko imyaka yari haraguru amatoni yari kuzavamo abo yari kuzatunga turibaza ikizabatunga kikatuyobera
kwa kiriya gikorwa ntabwo cyadushimishije kuko ndetse gena nabivuze nti hantu babayoboze nibo nababyeyi yende yo baca manda bahinzemo ariko batakoze kiriya gikorwa cyo gutema imyaka imeze kuriya
abatemewe amasaka baravuga ngo bishobora kuba tera inzara wabonye ibishyimbo bararanduye bagize ubu
biragaragara mbese bari bafitemo ibishyimbo bari bafitemo amasaka ndetse ameze neza urabona imvura yabonye imvura yemwe n'imyumbati yari irimo ariko byose biri hasi uko byagumaye kugenda giko mbibona nk'ubuyobozi bagomba kuza bakareba abantu bahinzemo bati mwabimenyeshejwe mbere yenda muhingamo ku buryo bw'igitugu yenda bakabaca amande rwose pe ariko bagasarura imyaka yabo
naje kumenya amakuru ngo inaha bajye batanga ibiribwa ku bashonje y'amapfa yateye nibyo
ibiribwa barabitanga ariko ntabwo bose bibageraho cyane cyane ababona ibiribwa iyo izuba ryateye bareba nko mu byiciro cya mbere babandi batishoboye bose ntabwo bitugeraho rwose
kubona n'uwagiye kurya biriya bikakorwa buriya burasa amano buriya ni amano pe nubwo abantu bakugenda biba kubera inzara bari kwiba
urabivugisha
ko yamaye ibyo bari maze byose birarangira barabikura bari nkaze baragira gute bari kugenda baje mu ntoki z'abandi
ariko amategeko agomba gukurikizwa
amategeko agomba gukurikizwa ariko amategeko ntagakosozwa ikosa se ariko nkanishwe irindi kosa
ikosa ntirihanishwe irindi gute dusobanura
none se ubu nimba nisha umuntu uzahita ufata nanjye ngo nyice kubera ko nisha umuntu wenda bakoze ikosa ryo guhingamo baba barihanganye amyaka ikera noneho bagashyiraho umurongo ngenderwaho yuko guhingamo bitemewe hakongiye mbona ufata imyaka ari igeze igihe cyo kwera buraga ukwezi kumwe bakayitema ntago byari ngombwa
byagomba kugenda bityo
byagombaga kubabwira ko ari gasopo guhingamo bakareka iriya myaka irimo ikera
maze kuvugana n'aba baturage negereye bwana Frank Habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga n'ubutegetsi buriho mu Rwanda atangira ambwira ko bibabaje
birababaje cyane kuba ubutegetsi bwareberera abaturage bagahinga ahantu hatemewe guhingwa niba ari ahantu hagenewe korora inka bakahahinga ndetse bikaba ibyo bahinze ayo masaka agiye kwera habura amezi abiri bakaba aribo babibonye bavuga ngo babiteme turumva habayemo uburangare ku butegetsi ni uvuga ngo niba bitemewe bagombye kubabuza mbere batangira guhinga cyese niba ubuyobozi bwaho budakurikirana iba birimo kubera mu butaka bwabo cyangwa se mu bikorwa by'abaturage ariko kuko tusaza tuzi ko bakurikirana ni ukuvuga ngo iki gikorwa bakoze kirababaje cyane ni kibi kandi ntabwo cyagumye gukorwa bagombye gutegereza abaturage niba ari amezi abiri asigaye bagasarura no bakabwira ati muzongera guhinga hano kuko ntabwo byemewe niba barabarebereye ahubwo ubuyobozi bugomba kubishyurira imyaka yabo babubwiye gutema babishyure kubera ko ubuyobozi nibwo bugomba kuba responsable ntabwo bagombye kureka ikintu kibi kikakorwa kikamara amezi yose impuva guhinga kugira ibintu bigiye kwera nta mezi menshi cyane
ko bavuga ko abaturage barenze ku mategeko
ubuyobozi bwereyeho kubwira abaturage kubahiriza amategeko ayo ntabwo ari amategeko yo kuvuga ngo umuntu yibye cyangwa yakoze cyane ariko ni uguhinga urahinze ugiye kweza ariko bakubwira ngo uteme kandi bari bahari bakubona ni nko kwa kundi abantu bajya kubaka amazu mu mujyi wa Kigali ukuva ngo inzu yubatswe yuzuye yarangiye ari igipangu nyuma yaho bakaza gusenya inzu y'umuntu kandi baramuhaye cyangwa cyo kuyisenya ni byose urumva ko ari ibintu birimo uburangare mu buyobozi bw'inzego z'ibanze bagomba gukosora
kare agace ni agace gasanzwe kibasirwa n'amapfa n'ubu twamenye amakuru ko bakiri kugaburira abashonje habayeho no gutema imyaka
urumva ni ikibazo kindi kiyongeye ku kindi bigaragara yuko n'ubundi bari badasanzwe bafite aho guhinga hahagije niba baragiye guhinga aho guma kororerwa ni ukuvuga ngo ahubwo ubwo butaka ubuyobozi buha abaturage bahahinge aho kugira ngo batemere imyaka ni ukuvuga ngo ntabwo bafite aho guhinga ngo mujya guhinga ahantu guma kororera ni ukuvuga ngo n'ubundi n'izo nka ntazihari iyo zari kuba zihari nibura wavuga ati mwajya guhinga ahantu muri famu irimo n'inka nta n'izihari ubutaka bwari buri aho burangaye ahubwo bahita buhindura guha abaturage babuhingemo
ku rundi ruhande se kuba leta yari yarateganije ko hakororerwa nta gihe bagaragaza hazororerwa mwumva ko bashobora kuba babaha bagahinga
niba barayipanze gutyo byari kuba byiza izo nka zari kuba zirimo ukavuga ati ntabwo ujya guhinga muri famu harimo n'inka ariko niba bimaze imyaka umunani nta nka zirimo abaturage badafite aho bagomba guhinga noneho ukabareka bagahinga bakaba bagiye gusarura akabuza kubatemera imyaka urumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane ku buyobozi
ibibazo nk'ibi se iyo mwicaye mu ihuriro ry'amashyaka n'imitwe ya politiki mushobora kubivuga mukagira icyo mubivugaho
hari igihe nka minisitiri w'ubuhinzi ashobora kuba yadusura muri forumu y'imitwe ya politiki tuba twabimubwira bikaba byaganirwaho ariko ndumva ubu ntabwo aheruka gusura imitwe ya politiki
Madame Consore Kanza y'urutegeka umurenge wa Nasho nubwo nawe yanze kugira icyo atangariza ijwi rya Amerika uku niko yari yabwiye radiyo Izuba ya Kibungo
buri bantu mu nama turabyumvikana turabyemeranwa baragenda twumva yuko ari abaturage bumva bagiye kubahiriza ibyo twumvikanyeho bakanaha agaciro urwandiko rw'akarere rubaha amezi atatu nk'uko itegeko ribivuga ko batazongera kugira icyo bahingamo
aha niho dusoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none nshimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro ndetse namwe mwarimu dukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu nari eha bagira ubusa nahuta
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye